Walitusho madharau tulipokuwa msoto. Eti sasa wanataka tuwapige mikoko. Eti sasa wanataka tuwa kidogo. Misi fisi sikulagi mizoga na kula vitu fresh ka korosho na bibo. Misi fisi sikulagi mizoga na kula vitu fresh ka korosho na bibo. Nani alikusho? Eti saimu anabo. Eti saimu anakulaga vitu vengine papo. Goja nikusho. FMT ndiyo logo. FMT to full figure wengine ni robo. Eti sasa wana cry. Eti sasa wana die. Eti sasa wana sema eti mimi najidai. Mimi sijidai ndano nataka kubai. Mimi sijidai ndano nataka kubai. Inye wale, inye wale wanoko. 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 Inye wale, inye wale wanoko.
Wanoko bado ako kwenye ndoto, ajuin mematua sio tena mtoto. I'm not swaddy rank, sikati mapoko. Wamekaa kushangaa wakienuka tunakaa. I'm still working on my masterpiece. Na bado, you haven't seen the best of me. We rule the street, tunayamsha asubuhi na jioni. Tunaisho ikalane, wamejisahau. Stress zimekula bongo zao. Wakontia na subiri tumabao. Eti upende mziki yangu na unatingisha kichwa. Unaimba moyoni na ujuin kwanini. Kutu season of the only choice. Haki, kasafari kwa the better option. Imzi kitawa bamba jo, usiulize.
Inye wale, inye wale wanoko. 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 Hini verse 3 na nifumwa style nataka. Unoko wako tupa mbali katakataka. Nala vitu fine fresh kama ini. Eti wanada Illuminati nimesaini. Hata kama nimesaini shida ni nini ni mimi. Ya wasio nyinyi. Mi si mtulu batu siwe na shaka. Hawa jinga tutadi nao venye wanataka. Mifuko zikilia echo hawako. Sura ni ugly sasa mfuko ni handsome. Wameniganda ile design ya nguo na bolgam. Sanini mistari surako sauti sola. Eti unadai kuringa we ringa. Eti unadai kuringa we ringa. Tembeza kia tumisi na time na we. Ikifika mida yake na jirusha kupare. Inye wale, inye wale wanoko. 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 Inye wale, inye wale wanoko.